Karakia Whakamutunga, Closing Blessings. Number 1. E te atua, kua mutu a mātou mahi, manaakitia o kuhoa, me o mātou whānau, i runga i tō ingoa tapu. Āmine. Lord God, our activities, our work is finished. Bless my friends and our families in your holy name. Amen. Karakia Whakamutunga, Closing Blessings, number 2. Kia tau, kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki a Ihu Karaiti. Me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, āke, 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 āmine. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever. Amen.